tickle, baby.
Guys, it's Rosa Red. Nipe more, yeah. Napenda nikimumunya unatoa sukari. Na ulivo mrefu ndio hatari. Ukitoa maji tumefika safari. Baba, weka chombo kwenye bahari. Sugua hiyo kitu kama unatoa gaga. Mua kwenye shamba unavunja gachanga. Ukienda mara moja na kuja mara saba. Nikupe shikamo mpaka useme mara haba. Nipe mua ua, pingili pingili utaua ua. Pingili pingili yani waua ua. Paka alfajiri, yani fundi ni mahiri. Na upenda, na utaka pia. Ndo mana kila mara na uangalia. Ukisimama juu na upandilia. Na ndo mana na ufikiria. Mua nipe mua. Mua nipe mua.
Nadia kiuno kiko jojo. Bingiri bingiri kama sister Yondo. Yani tamu kama pojo. Nimesarenda niongeze viboko. Shika uchizi na yo kama zizi. Na kupa kisiri usitangaze. Hapa tupo kazi usilaze. We daddy marinate unipakaze. Unipe mua tena. Pipi niongeze we tena. Umefanya nimependa. Kini nyiman kama unanitesa. Ongeza roundi we tena. Damu imechemka tena. Fanya kama cinema. Natoa miguno kinoma.
Mua nipe mua nipe mua. Saro
ameni text kwenye DM pale IG. Anasema nani dai na nasomeanga IT. Mi kwanza wanitisha picha tu ya ID. Juvenya mechachisha chana juwa stingo za tai chi. Nasikia fununu watu nasoma makerere. One baby boost inipigishe kelele. Pigishe nduru majirani ni wakere. Menifanya kipofu na sioni hata gere. Ulipomea deli ntakupalilia. Wala stakuharibia maji ntakunyunyizia ah. Na ukinidea kwanza ntakukaribia. Na ntakupa idea ya vitu ntakufanyia. Fika kejani tu nipige hi hi. Lazma kujenge juwa ride or die. Unaniliza but my eyes don't cry. Nitaka deli edana piga bye bye.
Mua
jiku bad give me vibe nipe.
Mua
jiku genje kuna nje venje.
Mua
baby come kuja nunikeme.
Mua
Catch.